Even though life is hard, our life is hard, our life. Hey,
AM Records. When I struggle for so long, everything goes wrong. Hold on and be strong. Yo, yote mbea ujone dunia imebeba mengi. Tamaa so kizazi mzazi wiva. Kila siku tuko mtani so good life hatupendi. Sina mina kaso ezagi kuye breathe. Stay true, be real, dema nita still will. Mitena juange kwa nani kamziki usinge kwa deal. I'm ill, life isha nipoteze aga kill. Kwanu neighbor na gombana kwa to kill aga kill. Ni hame kitana jitahidi na siwezi. Siku inapokwisha na shukuru kwa mwenyezi. Umri ngechagua ngesema hapa si ungezi. Majukumu yanakuwa na pungu za unya. Asante Mungu huyu mtoto sometime na choka feeling. Liza nindatizo na punkuta nime chilling. Na nipa mapenzi hata kama sina shilling. It's my time na nimechoka kusubiri.
Even though life is hard, life is hard, life. Risk hati tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda nja. Miskati tama, tama, tama. Siku moja nitapata.
From the bottom to the top came from the wrong way. Kila siku labda kesho na kesho haitokei. Kila kitu nachopanga mwisho siku kielekei. Paka unaisi laba koko Mungu yeka better day. Sali sala zote na dua ushamaliza. Jai kaya mbali we sick ya mijiza. Kwanza kaya mwisho wa mwisho akaya mbele. Yana sembe leo sembe jilani na peta. Matatizo yana yana na yana hau yetatua. Eji yako niki yana la mwili umepiga. Nyumbani kwenu wendo mlezi na ulipasa kulelewa. Nka umekabizi wa jezi na mchezo hau ya walewa. No matter wapi unakwenda they are all after you. Wanatazama maisha yako and everything you do. God watch your back whatever you going through. Be strong.
Even though life is hard, life is hard, life. Miskati tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda nja. Miskati tama, tama, tama. Siku moja nitapata.
Kule dunia haiko fair, hii mwanangu imemtokea. Ye ni innocent man na nozea segerea. Jembe lake litumiki kagita la babu. Familia yake imemisi na ina wish angetokea. Alikuwa analipia bill, mewachanganya kill. Sometime wana kipigika maskana na let a deal. We miss you nigga, love for you nigga. No matter where you were, I got your back my nigga. Wish ungekuwa hapa na mzika Rafa na Joe. Machizi kibao mtani Salum na Big Paul. Wana olipigia mchongo kote wanafa. Zire pra 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 ndo wana kauza roll. Yo, but life still goes on. Tane kuna deal na rose ziko mkonon. Niggas wana die kila bada nusu saa. Na mademo pendo yana tane wataki kuza.
Even though life is hard, life is hard, life. Miskati tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda nja. Miskati tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Even though life is hard, life is hard, life. Miskati tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Sijali siku nimekosa, nimepata, nimekula, nimeshinda nja. Miskati tama, tama, tama. Siku moja nitapata. Siku moja nitapata.